tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili dambe to ogi jande ga fandu hala Mamadou Samassi ko jam ñoli sakrabe hedibe. Halaji kewi sane du mbien ko sefi premier ministre o ñande asawere jabbinen de wattu kawtal yiti mawri gu bo hewta golle ki dal wonande larmi mali ele kongol mako sugal ko kala mayga wotti ko mbenno hitina serele jogala transition ko buri temmede nayo chapande temmede chapande joy galleji yimbe kebe torraji tayka tiagal bondaji jamma yo deboyto yiwarto non jam dam yaadi e ciudi e kaki kewdi bangal mbirki sembe chaldi e mamana hala burala juliba asili pina mben final super coupe mali fewde stade mali e ka nyepide nyandi tratar nde hakune mali estatini yo bangal yo mben nyaloma jeegobo elmator kan maroc 2025 dingon sembe kordjo ben hande kikide altinere sapu e jetti novembre 2024 bismillah sakra sugal ko kala mayga premier ministre o men ñingi jogol la ben transition o ñande asore jabbinende e wattu kawrutal ngal landini M5 RFI sabi jitti mawri hotagol kidal wonande larmi mali ben horejo gouvernement o ben horejo gouvernement transition o dalike wattu mo ben dalike wattu de do wonno ben suni ben yeddama kawrutal hakunde M5 RFI e CNSP kiddo ñande noga inay mai 2020 ido halaji premier ministre o metti sanne gube politique battibe transition o Fatia Tra wonko hebani ka festango Umar Bagalo
li halaji makko di kanko premier ministre nyaloma hando soggel ko kala may gaw hollitirno lamu hakkunde jo wonde e yarde no ido wembini sanne o wi golleji gollete di fu o mo hedina tiagal nyaloma handen o tiagal mudum do memi wiide wakkande lamu hakkunde jo bidata njundi lamu mudu wonde wala fu ko kanko o halana o wi transition don hanno timmude ilali noga e jagom lewru mars 2024 tiagal mudu o holli do hen nimse makko o wi ministre kumin do kabar wote nyaloma handen o ni tan bamirta anniyaji kanko soggel ko kala mayga o wi kambe gombe gouvernement o nyaloma hande no wala fu ko andini no wotteji di kani wadirde kanya imadraji di yezu wonde wadde nyaloma hande no o wadde no dango fewde e mali ko fu tinno ngada imadraji kolla bingulide en ka ko muden lobbo no mali keso han hebirede nokko le on do wattu fu pelle politique kanya association ngaji jingonoji armo leedi medindi kolli metti muden en fedne do der CDM de holli tiwide kanko premier ministre o mo hani yoppede golle nyaloma hande no fedne do de forsat de do holli metti do sanne e halaji sogel ko kala mayga ndedo fedde holli tiwide ko mo haali nyaloma hande no wana wadda sikke imadraji di lamo wonte wadde
jangnol gotor ko bar politika ko Pierre Claver Bakoro Batraore holti wiide kaado hala premier ministre na holta mbenna Rafika Warol hakunde lambe transition kanyi premier ministre on nenno mo dardabe dawrud on no yawri pati feemati almuno mata leedi de handi dum faati raket no fastango sita sidibe
que quand on amène de tels problèmes
sunu hono dittidalade jamaare fu famidun du ana hollitida bibe kaldi ta dengal gotal kasin o tidal an han hebnede jogala fesuta yimbe ko heew hannen ana tewtral lam on yoppa kango horde gouvernement ben han tinnane pat wada tidal goddo le leedin kasin mide andile leedi mallin ko hee e meden ana munna gite mudun do kulleji peneji kewdi sabe halan hunde gonde hannen jangondu yedden dum kasin leedi men to woni hannen do haaji mudun wala hono di kulleji kasin ben han tinnane halen gonga nato den rimbe sabe lamu wana hono ko fijirte yimbeji jomirabe hakkile ana hani tinnaade watta hunko mo e o tidalla yalla ngel hiti ana nyifa suni wala dum suni tin wattande wawde tidal goddo le leedi kasin ko en yelaaki
faudrait pas que cela nous amène à une autre crise
sakira batu klagion du kawre mbanga bem am facebook an x an twitter kiddo robe ardibe herme pelle jeune en salana en muti jenne bayangara 12 bankas e koro yonno puddi nyande aswere de sapo jeegom novembre 2024 imadara mbirno famingul ba sakade basiji kayle odo nokku on denno dum do bammi kado ene woni ministre dewral kanye gondal be do itugo jawdi oni fam fande le kabaruji di en jannato yortuno dende goto woterale nde do ngallure hen ben jamnate mudum nyam nyandi alan jabbinende won ni jam mayo debbo der no ciudi kewdi chami kaki kewdi dun no jadi en jam na ben njan jadi do kaki kewdi den no dum do sombini galleji kuri galleji ciaw temede ne ciapande joy ben kuriji mu en kebe ti allahji elen bedor fam ke don ke jara men to bu yi warutun bammoy mahamadou kebe hebandi do fostan wosita sidibe mar waygol
leddi ana noddirteene judde wona fof heddito kasine cagane bonalaji diyan ko waɗi on nokku ɗungu holliti yoga jooɗi ɓelle ne deene lewi kamɓe ɓe bonalaji diyan hewti ɓe holliti hunde fof heddaki jogo maɓɓe
kasine
wakkati hejiri dulol kanare tawi miɗen leeli ndenmi maati ndiyam ɗan naati e deen nde ɗum laadiki sababu so cuuɗi amen caami wala fof keddiɗile hen ka kaake amen fof ndiyam ɗan
yaadi
lewi jokkotat ɓo maire commune yuwaru noddirteɗo amadou thiawo o holliti wi genni yuwaru bangge caɗale maayo lakki debbo woni ɗum ko sami bini o bonala diyan
ɗumnakontaɓeɓelumi koye ɗum ama cuuɗi sappo ɗiɗi fa yetto cuuɗi sappo joyi camɗi ɗo yoru ɗo fedde développement social wala e nokku o min kalde maɓɓe kamɓe gomokoɓeoɗi ɗum jaati ɓe ƴewan koɓe kaami
jamare ɓe bonalaji diyan hewti on nokku ana waɗa noddan fettude e laamo tinno faaboɗo en lewi hooreɓe golloɓe le walle ko noddirte kuragoruji ɓe hollitiɓe waɗi inma daraji ɓe winni inde jamare ko hew muɗum waranɓe faabe nde ñalaɗe wara yalla o tiɗal ana hunco ɗungu bamoyi di Mouhamadou Kébé heɓini sijo tamani ƴuwde yuwaru
banggal sport mbiyatno julɓe asi ɓami coupe super coupe Mali ñande alande mbiyan yesso stade Mali en Bamako biɓeɗo baddi ɗiɗi e kowal en wattu goto ñande tratara nde mbiyan jagabule en Mali bisimanna iswa tini ngal ɗo kawrutal yo banggal ñalawma jogoɓo jalaɗe mbiyan ñalawma jogoɓo éliminatoire Kane Maroc 2025 basket ɗum andon lin Mali nan wondi lannade bangle mbiyan wattuno wamdu éliminatoire ngaji afru basket worɓe 2025 kalifa goyta heɓane ɗum fotfoke
nde piɗɗe puɗɗi fa yettoyo silima capanɗe jetti e goho futtawi stade malien de Bamako ana wonnodo Djoli Ba Assi wakkati nde piɗɗe ƴaɓɓino on ɗo wattu nde Djoli Ba gabbiti dow mabɓe watti baddi ɗiɗi baddu goto wattama wakkati nde balarde heeɓi silimaji capanɗe jetti ɗiɗi ɗiɗo bo wattama wakkati nde balarde heeɓi silimaji capanɗe jetti jetti Djoli Ba hokkama million ji joyi CFA stade malien de Bamako hokkama million ji tati CFA ana hollita widdu championnat 2024-2025 le leydi meɗen ndi fuɗɗan asawere warore nde noga e tati lewru novembre jagabule Mali ɗe jeehi Kane wattu joni o ka macci mabɓe cektitoɗoɓe piidan ɗum fewde e leydi ndi ɓe noddirta stowati ni talatare nde wakkati sappo e jeegom yamde stade du 26 mars le piiɗe yaade afro basket 2025 worɓele Mali ɓe ana gondi ekkitade wattu joni oɓe gondi wadde entraînement kanko noddirta alaji dikkon wondi e fiidoɓe ko yaata sappo e joyon ka sappo ɗiɗon ɓe kañen goni ɓameteɓɓe micciteɗen wiide leyɗeɗo piiɗe Mali an le guɓal ngal ɓe noddirta angal ana jokkidiri e leydi Maroc RDC Congo kañe Soudan du Sud piiɗe gaɗan ɓamde nogay ɗiɗi yettade nogay ene lewru novembre ndu nokku noddirte Dakar le leydi Sénégal
studio tamani projet mo fondation Hirondel ɗo Mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kañe e leyɗe Danemark Suisse Royaume Uni e kañe coopération espagnole
yewtere meɗen zoom sirone yowi dow communiqué mo holta wiide yo ministére keɓe waɗi ɗum mbene yowi dow daranade amsaɗɗaji e dow ɓembe annde ɗe ɗum yirwi sanne fatana ko joo lawrini en kabaru muɗum keɗɗo festago sita siɗi ɓe
nde hello goddo bem andeɗen ana hollita wi yimɓe yogaɓe ana wodde wadde balleku fewde e jamare on hokkude ɓe kalsi ko natto saabu honki keɓal mabɓe yarata yesso ɗum hollitama wiɗi golleji ana waɗa to yimɓe noddirte expérience hono andeɓe kabar ɗi golleji honone kalsi nellirte jamare e nanal muɗum ga hollitama fa hannen ɗo neɗɗo haso gonɗo heɓde o balleku ana wawi winde inde muɗum nde hello bem ande ko noddirte whatsapp cegas nelli foti muɗum kay karante muɗum fottata kasi numéro téléphone muɗum so heeɓa hewta o balleku kalsi ko watte ɓe holliti fa hannen wiɗi balleku mawɗo ko nafa muɗum mawde sanne ɗo yimɓe ɗo yimɓe wartaɓe hokke o kalisi ga watta haqqile hen ɗum penem alaji kirin sanu ɗo hunde tan ko majjinta jamare o communiqué wona kabaru fo yaɗa to ministére humni kabaruji keɓan leydi mallin ɗum ko holliti hooreɓe golloɓe lenen ministére ɓe holliti fa hannen wihono ɗi kabaruji fo ko yettode beme ande soni walani yamirore laamu on kamɓe ɓe watta ɗum watta haqqile hen ono yimɓe wonɓe de beme ande e hono ɗi peniji saabu ana natto saabu yimɓe heeɓa ɓanta kalisi moɗon fottade huma haaji moɗon
yewtere meɗen wonde zoom suran yowi dow ɓetingorilo jandeji mbiyan darande saraɓe ley jande sukaɓe tawkama wiide ɓeɗo saraɓe ne waɗa immadaraji kewɗi e fuɗɗode muɗum ka ɗum jaata yesso helanɓe ɗo fam keɗɗonna ko mariam magge heɓani ɗo festango umar waga ɗo
aysan hani wadde examen hitande hikka nde wattu joni o yiɗum wembimo sanne kono ayri banggal jababuji ɗi wakkati fo mamiraɓe makko mbiyan o tinno o timto bindi makko ɗi kiki ɗo soɓami fa hiiri so inni koye abbi ko garti iwde golle no mbiratamo a ƴeewi kayye maɗa ona a janggi ko kanɗa janggude kona hono wori non ɓattiɓe mo ɓe fourdu ɓillirtamo wattu joni o farde bakki yottade ka ɗiɗo haalaji saraɓe ɗum ɓoyata fi wakkati nde école uttide tan noon so ɓooyi tan ko heewi saraɓeɓe fo calɗi muɗen mba tan joppiran noon tan suka o bangge kanko noddirteɗo aissa oɗo suka noddirteɗo cheikh ana ɗon wakkati fo mo wujjan hakkillaji saraɓe makkoɓe sa landi kiɗo en biyan hono makko jangude wala mo joɗinan kayo bange makko tan de saraɓe pottimo furdu o hinno hajiji makko ko saraɓe sukaɓe mbiyete tan jande ɗum wana ko yaafi ka sa heɓi andal a ñamata tino muɗum ɗiɗo hakkillaji sukaɓe an kani hokkede ɗum
sakam pawilo katene kabarjo ane hande mito tan wasa fof tindi himmeji modo bangal numéro amen 76 98 56 56 bangal ko nafoni 37 321 mere mere non ga famde fof buudin non ga tawle telephone djomu do sere yotere medde magazine yotere medde magazine kabaru gouvernance ben ana yowi dun do hibagol bursinga sukabe lokoy dum yata fe tiagal ben dabareji jog mbergi alhaliji jogaji elen be do fam do kor mudun umar wagol wadi madraji wonko heben ka da festan ko kanko e sita sidibe yo enkire jam
mi wawa yaade cuɗi l'école weeti fo saabu ñalat yogaade yahmi golla yalla heɓa kalsi ɗoona faabo kam heɓami yaa weeti muɗum cuɗi l'école nde jontere wootere miɗa wawi yeyde kile ɗiɗi samoji kile tati
kaɗo yo haala kanko noddirte ɗum Moussa Kamil Sogo janngo nokku mum noddirte faculté histoire et géographie ɗum wonɗo tariki kañi andi leydi janguete honno mo worrino hewɓe janngoɓe jannde dow dowri ley leydi meɗen ndi kañi en jogui ɗiɗo tiɗallaji ɓe keɓata kalisiji koɓe noddirta bourse ko
min moɗi taxi telimani ɓamanmi temedde ɗiɗi ɗum wona hunde ko yaafi mi heeɓe moyningaji ko fabatan heɓde bourse ɗum hunde ko tiɗigan sanne ɗum no tiɗi fa wala seeɗan mawɗan gorko kam hokkatan kalsi mi yaa jande mi waɗi ko yaata duuɓi nayyi lisi ɗum saabi mi heeɓe bourse kasin yaafiti ɗum wona hunde ko yaafi sono haalanma gonga bappa eɗan goto wontun kañum fabato kam somi yaa cuɗi l'école ɗi
c'est mon tonton qui me pousse à venir à l'école
kambe heɓoɓe bourse ɓe ɓe beltiddo hen sanne ɓe kollitiwi du ino hokke hono sukaɓe janggoɓeɓe ɗum fou du an haɓɓi no jomum janguiri jande hakkudere nde
j'ai eu le bac avec
mi heeɓi mention assez bien wattine waɗan bacne ɗum saabi hannen mi heeɓi bourse sone waɗi ko yaata duuɓi joyyi ana jangale lycéeɗi so a waɗi cuɗi l'école dow dowɗi hitano arandere a wawi heɓde bourse so wona passa yaaha cuɗɗiɗi nde on wattu ana wawi heɓde bourse min ki mbiɗa hokke feccere bourse hikka min mi heeɓi bourse noon sawi duuɓi tati waɗmi lycé mi wawfa feyne gotan ɗum saabi hande so heɓmi bourse entiére
hoɗum watta so neɗɗo heeɓa bourse o min jottiki ɗum woni feddede ɗum nodder centre national des œuvres universitaire ɗo Bamako ɗo ɗum woni fedde huminide kabaru no sukaɓe kokkirte kalisiji muɗi en min jottikimo kanko noddirteɗo Moise Dambélé kuminiɗo kabaru ɗiɗo golleji o hollitiɗe janggowo jande dow dowri ley leydi Mali ndi fano wawi heɓude oɗo kalisi ka wajuɓe sina tawe jomum nanggui yoga e ɗati
kulle yogaji wontun ɗimi cuɓoto hono goho muɗum yimɓe moyningaji hewɗi watti bak ɗiɗɓel muɗum yimɓeɓe wofe feyne gotan caggal muɗum ndu meɗe cuɓo sukaɓe rewɓe ɓen yoga ɓeyde an hokke boursingaji fattade kasin sériŋaji yogaji janggadi hono yimɓe waɗɓe jawde scientifique ɓe an fabere poyngaji ɗiɗi
keɗɗo bourse o wonno ana wasa tinnirade du aɗa wawi wasude ɗum ley ko warta ko noon kanko noddirte ɗo Moise Dambélé o hollitiri wiide fa handen
mere waɗe sono cuɓi ɗi kulleji mi en miloɗan fana muɗum ana anda sanne sa mbiɗa andi kalsa hokkede ɗo heƴata jamaren saabu ko heewi e sukaɓe jango cuɗi l'école dow dowji ɓene jogui musakaji sattuɗe sanne fesɓe fof hokkama kalsi a yi an yolande nokkuji jogaji
fedde sagontode saraɓe sukaɓe wonɓe ley leydi ndi kollitiwide heɓude oɗo bourse wona ko tiiɗi sanne kanko noddirteɗo Abel Touré gonɗo ley ndeɗo walde o wi oɗo kalisi sanne heƴa hono suka janggowo dow
le kabaru hokkugam bourse ngaji ɗi mais jokkan saria jamiraɗi to hoore ɓen saabu suka l'école janggol cuɗi l'école dow dowji hokkataki bourse watte fof so waɗi classe goto e redouble guiddi lycé ngaji ɗi ɗum ana wawi saabu mbinde jomum hokke feccere bourse hitano arandere ne jangta cuɗi l'école dow dowɗi soon o yettike gaadu so longgui yaade yesso hokkataki bourse kasin
miccitiɗen wiide laamu an hokka yoga yimɓele woɓɓe kasen janggoɓe ley leydi meɗen ndi ɗum woni janggoɓe ɗo musengaɓe jaltata kañum fa yetto janggoɓe ɗo wutornere en kañum humniɗo kabaru ndemal jaltata